kun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii 2:00 akka aksaatii 3:00 meetira baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa isanii dabarsu har'a ammaantan jalqabna. Biltumaaf waliin teessan nagayaa sadaa isaan 16/2017 raadiyoon VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa Naayil Saatii fi televizyiinii Naayil Saatii fi meetira baandiin caqasuu jirtanan soraa lakkate.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan yakkamtoota adamsuuf seeratti dhiyeessuun kana boodallee itti fufaa jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa matoota du'arra qabnu keessaa tokko.
Waraanni naannoo Somaaleetti dhufee jedhanii haga kaleetti guyyaa shan keessatti godina Booranaa Mooyyaal keessatti nama 11 fixee 80 caala mammadees biiroon fayyaa Oromiyaalleen madoolee gargaaruu fi waan gargaraatiin akkamitti itti jiran waan gaafanni qabna. Kamkaaniin ammoo haadwarraatii fi abbaa warra tokko hagan 10 hidhamaniitiin hidhaa ba'an hidhaatii nama dhiyootanaa bulchoota akkaan hidhuuf jirantan irratti yaadii isaanii maal jedhan waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu isaan fanna namoonni.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed shakkamtoota yakka hattummaaf dhiittaa mirga dhala namaa gidduu kana qabamanii jiran ilaalchisuudhaan kan ibsa baasan yakkamtoota adamsuuf seeratti dhiyeessuun kana boodallee kan itti fufu ta'uu dubbatanii jiru. Yakkawwan shakkamtoota sanaan raawwataman kaanseriidha jechuudhaan kan dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa kun kan hundinuu ofirraa ittisuu qabu jechuudhaanis hubachiisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo soraatu dhiyeessa.
Warri hidhuu jiran kunin warra hanni isaanii addunyaa keessatti iyyuu maqa qabu, warra seera dabsee ilmaan namaatti taphatee waan hedduun shakkanii qaban, muummeen ministeera durumaayyuu warra wanjala akkanaa hojjetu kana ittiin callimnuu jecha dubbachaa ba'e. Xalayaan muummeen ministeeraa Halee Waajjiruu fi barreessaaleen amala bulchoota balleessa gugurduu akkanaa hojjetan kana dhukkuba kaanseriitiin wal fakkeessa. Dhibba kana itti wal qarqaarree waliin hojjannaa jechuun dubbate. Mootummaan akkuma jedhe waan biyyaan tolchaa jedheetiin duraamuu waa dagale hojjechumaa jira jedheetiin dubbate. Mootummaan Dr. Abiy warra wanjala hojjate seera gar fedhetti qonjifatee ilmaan namaatti taphate jedhan biyyi saamee abdiitti dukkaneesse. Warra akkana kana ciniinnannee jabaannee itti wal qarqaarree seera dhiyeessinaa jedhe. Xalayaa kana keessatti muummeen ministeera uummati waan cufa hifateetiin hiriir ba'ee rakkootaan himatee uummata garaan gubateetti hiriir ba'ee jedha. Diddaan tunin adoo biyyitti saamamtee duwwaan taane nami abdii dhabeetiin gargalee jireenya irra nammaanne itti qabsoomneetiin hojjannaa jechuun dubbate. Mootummaan ammoo waan uummati gaafate fedhen tolchu giddiin tolchaa jechuun dubbate. Biyyita ammoo waan cufa namuufu walqixxe tokko abbaa dhalataatee tokko abbaa guddisan taatu biyyi tokko keessa tokko birri biliyoona hedduu saamee akka fedhi jiraata. Kaan ammoo birri tokko dhabe waan afaan buufata barbaada huura harka naqaa jiraachuun malle biyyi tokko keessa namni gosa lama jiraachuun mallee jedha. Ganni 27 dabran keessa akka Dr. Abiy jedhetti waan nyaaphinuu nam hin tolchin seera hojjannaa jedhanii ilmaan namaa akka seexana gara tammaatanii waan ufii immoo jari kunin rafee bulaa jedha. Warri waan akkana tolchan ammoo jireenni itti hammaate cinaachi lafanqatee buluu mallee jedha. Biyyi tokko keessa namni akka lamaa jiraachuu mallee jedha irra deebee dubbate. Muummeen ministeera warri jijjiirama akkanaa hin feen ammoo ufii jiraachuuf jira galaafataa jedha. Warri wanjala akkana hojjet kana qaqqabuu jalqabnu malee qaqqabne irra hin baane jedha Dr. Abiy. Hattuuf isaamtu gaaf maqaa ofii gosi jalatti gaaf wasaamtu. Gosuufi saamti gaaf barbaadan ammoo gosi jala baqatti da'oo ta'uufi mallee jala dhokachuu mallee boba ofii jala baasuu malanii jedha. Hattuuf saamtuufi namni harki dhiigaa gosa hin qabu firi hin qabu qalbii illee hin qabu jedha. Harki hannaaf dhiigi barate obboleessi gara haadha niitii anfalaatiifi haadha iyyuu hin lagatu jedha. Wanjalli dhukkuba kaanseriiti. Kaanseriitti wal qarqaarree warra harki dhiigaatiifi warra hamaama akkana warra faan awwaara. Jijjiiramammi jiru kanaan seera dhiyeessuu mallee jechuun dubbate.
Ittana prezidantin bulchisana no Tigray, Dr. Debretsion Gabriel Mikael, egataita sanatti filatamaniyas yero jalqabatif godinale Tigray gamalit adawotani jiru. Kalesa magala humarat walgayi gegge samirratti bakkabun anale setitumera walqait qafta humarafi. Sagade kan argaman tawu kadubbatan itti gaafatamtu waajjira walquunnamti ummataaf mootumma naannicha ade liya kasa kayon dawanna fe marikana hojiwan misomaaf bulchisa gari naanno sanatti geggeessa murratti dubbachuuf shaffisiisuudhaaf akkate gabaasa voa mulgeetaas baat ibsani jiran akkasumas gaafi enyumma naanno sana jira jedhame dubbatamu laalchisuudhaan marin geggeessa musaas ade liya kasa gabaasa keenyaaf ibsani jiru
salaamnaa dinnataachin lama balashet yemitoo dara salaam haylooch እኛንን እናቀመህ የሚሉ ተለያየ ተቀመና በተለያየ የአስተሳሰብ ችግሮች ከሚመነጭ
ነጋፍ ተዝገቢ ከኛ ቦሬሱዳፍ ከነን ጨራቃ ጅረን ሁምኖ ተፈሬ ነገኛ ኑቱ ሲኒፍ በካ ከነን ጀደን ፋይዳ ደዳፊ ረኮሌ ያዳ ቀበኒን ከንከይ ጋፊ እኝማ ከነን ካሰን ጅሩ ጋፊንኩን ጋፊው መታ አከንተይን አመለ ኡመቲ ወልቃይት ኡመቲ ጸገዴ ጋፊኝማ አከንቀምኒ ወላንሶሳቲ ምርከኔ ሰጅራ ጋፊ ሚሶማ ሄዱ አከቀቡ ገሩ ማሪ ከነረቲ ኢብሰጅራ ጋፊ ኤጉም ሰፈያ ቡራ ጋፊ በርኖታፍ ጋፊ ለከብሮ ሄዱ ንቀባ ጀረኒ ጅሩ ጋባሳንከኝ ሙልጌታ አስባሃ አከይብሰቲ ኡመተ ማሪ ሰነትር ማተንከሳ ከነን ዱበተንስ ጋፊኝማ ጀደመ ወኒ ዱበተማ ጅሩ ከንሳንን ላልተው ዱበተኒ ጅሩ ጀደ ጅራ ከዴኝ ከና ኢፍሰ ጋዜጣ ሶታፍ ከነመረቲ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ትጋፊ ጀባት እሱራ ግዱ ከነ ረንዴቢያ ፈልሚ ግዱ ሳኒቱ መመራ ከንከይ ዋይት ሃውስ ሴኑ ከንሰ ደንዴ ሲሱ ወረቃን የማርካ ሰርበሜቱረ ጋዜጣ ሳሲኤንኤን ጂም አኮስታፍ አከ ዋይት ሃውስ እሃማሳ ዴቢሱፍ አረ ሙርቲን ከነመጅራ አበን ጋዜጣ ሲቻ ሲኤንኤን መነሙርቲ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ጅሩረቲ ዋይት ሃውስ ረቲ ከኒ መናዲ ሲዮቶ አባ ሙርቲ ቲሞቲ ኬሊ አረገነመ ጥመከነ ላሉዳን ሙርቲ ከነኒን አከያምኒሱን ጋዜጣ ሲቻፍ ዴብሰሙ ሙርቲ ሰኒጅሩ አቡካቶን ሴራ ሲኤንኤን ቴድ ቡትሮስ ሙርቲን አራ አባ ሙርቲ ቲሞቲ ኬሊ ደበርሰን ሴራ ወለቡማ ፕሬሲ ዩናይትድ ስቴትስ ከንፈርስት አሜንድመንት ጀረሙፍ ወልማገለጦ ጉማ ጋዜጣ ሱማቲፍ ጉያ ጋሪ ከለፍሴ ጀቹዳን ድንቅ ሲፈተን ጅሩ ሴና ኩታ ካሊፎርኒያ ከሰት ፍጥንሰ ጉዳ ደቀብሲ ሱዳን ከንዱራ ከተይ ኢብዲ ቦሶና ግዱ ከና ኩተቲ ከሰት በልበላ ጅሩ አገም ማቲዮ ጥቃተነ ሞተ ጃተሚ ሰዲ ፍጡሳፊ ከነን ዲበጃታን አችቡቴ ሳኒ ደበምሲሱን ሳቤ ከመጅራ ተውስ ኦጀቶን ቢደዳምሰን የሮአማ ከነ ሰደርካ ቢድቸቷቹ ረጋኒ ጅሩ ጀደመስጅራ ወጀቶን ባራርሳ ገረድ ኢበሸኒታን የሮአማ መጋላ ፓራዳይዝ ካኩታ ካሊፎርኒያ ገመኪባ ከሰተርገምቱ ከሰቲ መነኒፍ ለፈብድች መንጫሰ ከሰ ድድዴመኒ ነሞተች ቡቴንሳኒ ደብ በርባደማጅሩ ኢብድች ቶርበንደብሬ መጋለቲ ኡመተ ኩመድግደሚ ቶርበ ቀብዱ ከሰት አከተሳሴኑዳን ሄዱ በዲገስሰ ሄዱስ መንጫሰ ይጃርሰውን በርባጭ ሶታን ገረኩም ኩደ ለማታን barbade se jira jada me jira hoduna maf qabnu kanuma
tam jaga so jirtan tur radio ni vio esa ganta fan oromot lol warana nanno somali to dufe jedanetti sambata dabre asittimoy yallo leni aga khalet nam kudani tokot lubu dabe sadde tamjalat mamadae ardammo waranum mankunene waran motumma ralle tokosetin tokke samades pulcinsana moyale rakkota nafalittum barbadu jirajeda galmo da witi tanirat odun werge kuna
sambata darbe kase halella moyale ti dato tananno shani dufani inta ajru amalle lubu na magala fata jira halella kanan lubu na maqofa miti qabeyne na madunfa kanum matas manje jira ማንኔቲን ዱን ማኒበርኖ ታሰርካ ወላና ሞያሌስ እረቶ ተበላ ካነ ደቀብሲ ሰኒን መንጨይ ራጀሉ ጅራቶን ነሞኒ ሚጣን ረገይ ካን ሆስፒታል ሞያሊት ከያለማ ጅረን ይተው ካን ሞገረ ሆስፒታል ያብሉ ተርገመን ይጅሩ ዶክተር ዋሬው ሳቶ ሆጋና ሆስፒታል ሞያሌቲ
ታገማሽ ወሳሰረና መቁላይ ተቆጣ አልቡሳኒ ባት ቤትማን ወልዶች ተማዳሚት ወልማገረ አንገ ጉዘሰኒ ትነፈ ዴተም ጃት ወደረት ሲያውንቲዳን ገርጋ ገበላታ ዝንም ቢደኒ ታደዲ ታውሰር ያበሎ ግነጅራ ኢሳና ፈንቴ ሰነም ቱዱም ጃሞ ያለ ዝካዳ ሚብትሬም ባየ ዋን ጅረ መናዴ በነ ከያለሙ ደንዳንዛ ናን ቱዱም ጃ ፈራማኒ ሳን ገልቲነጅራ አማት ናኒ ቢደም ላማ ኡሳሄን ትዛግራቸ
ዶክተር ዋሪዮን ነሞን ሚደማን ሄዱ ዋንታ አንፊ ገርጋር ሰጉቱ ነሞተ ሚዳን ረገይፍ ከኑን ሁምነከኛ ኦልቱሬ ጀዳን አረስ መጋለቲ ከሰ ሰጋሊን ኡካሳዋንን ነጋምኔፊ ነሚ ሚደሜ ሀገጉ ዮተዱራኒ ኑብራይን ኡብነለ ጀዳን ጅራታ መጋላሞ ያሌ ተኮ ካሌሰ ሲደቶኒ ናኑ ሸኒ ዱፋኒ ናኑ ኦሮሚያ ረት በላገይ ሰጅራን ነመረት ኡካሳ አከቱራን ካናኒስ ሉቡን ማደርቡለ ሂሙ
ካሌ ባየ ሎሊሽማ ቱሬቹ ካሌ ጉጃ ሸኒ ወልጉተ ከዳታ ጀቺ ወልታንዜ ዱካትኒ ካልከን ጨላዳ አበት ከገረም ጨላ ወልጀል ከበገርዴ ካሌሶ ሎሊሽማ ቱሬቹ ማን በሩሳሌ ባየ ጉብዴ ቡይሮ ተኮለኒ ጉብዴ ቢሮ ኦሮሚያ አለ ሃይ ስኩል ኦሮሚያ ቱሌኒ ጉብዴ ኦላሌ ባየ ጉብዴ ካንማን በሩሳ ካን ኦሮሚያ ሃይ ስኩል ራያን እትስያ ግሽታ ተኮሳ አልኩስያው መንባው ጅዱባይ እንሴኑ ወሪ ኡምነ ደራተ ዱፌ ኡማታ ዱካስ በኔ መንጉ ጉጉብ ያክመለይ ከለይ ባዙቃ አዳል ማዲያ ሙሉ ዶፍተ ቱርተቾ ከለይሳ ነምኒ ዱኤኒ ጅሬ ጆሌ ዱብሉቂ ላም ነምኒ መታ ኤለኒ ጅራገር መታ ከና ጠበቃን ተኮለ ያርኩታኔ
መንበር ነው ታይ ደቶኒ ኩንጉባን መንበር ነው ተሰርካ ለምፋሙ ያሌዳ ከናንስ ጅራቶኒ ምነራ የተሰብያ መጋለት ከሳ ቡፈቴ ጅሩ ኮመቱ ኢሳኒሲ ራያን ተሰብያ ዩጅራቶኒ መንበሩም ሳከን ራይደቶ ተደብሱፍ ጀረን ዲሳ የኔክና ጀዴ ግዱን ደቶኒ ኩን ሁምነ ደበለታን ፈኒ መንበር ነው ታከነራ ሚዳገይሰኒ ይጀዱ ኢደቶኒ ናኖሽኒ ዱፋን ኩን ካም ሚዳገይሳ ጅራን ገንዶተና ኖርሚያ ከሰትዳ ጅራታሞ ያሌ ተኮን ዋይደቶ ተከና ማሌ ዋንቲቤ ከሚጅራ ጀዴ ጋፈንቱሬ
ఇందే కమనవే కొరాను యాని మేషాన ఆరా మేషాన ఆని దిరానన కేజిరు కవలిన లోలాని మేషాని తా కుం మేషా గుర్దా కాబం గర్డి బీడు ఫెమలే కా ఆర్మ కేషా దురాని వల్లొలేని దే నర కొఫొలి లొల్లే కాను గర్రమో మేషా జిరా మాతరు మగరు మేషాన్ కుంటిసి సాత్రగేత బాజుకా దిష్కా మేషా దాతి వాంకన మక్లాకలేని దయా తిస్బియా కుయా గర్రే వాంకన నుతితిసను బర్బాదను కబమాలేతే నంకేన తనురబదే ጅርፋይራኒ
አከጅራታ ካናት ራያት ሰብያ ከሳበረኒ ከጅራቱ ተረት ሚዳገሳ ጅራን ጅራቹ ኢሳኒቲ ካናፊስ ሞቱ ማንዴቢ ቁብሳ ሴራን ዮከኑ ባቴ ነገኝ መጋለቲ በከት ዴቢውንሳ ሸክሲሳ ደለይ ጅሩ
ማካይራ ዱንጅር ካይቴዲ ዮቃይታን ቴራቲ ነሚሲ ጄሴ ካውም ዘራት ባንዴራ ላባቴ ላፉም ካሌ እድትራ ላቲጋን ሲ ፋልመሊረን ካቲሌና ክቴቲ ቤቱ ከናፉ አኑ ፍቤ ከባኒ ራዱ አመለና ማገኑ እንደው ያኔ ይሽ እንደው እንዳበቱ ማልኔ ናንለ ቀበን ከነና ማገኑ ደበርቲነ እንደ ናብሉ ቡንጁሩ ትኑማ ሙራኖ ነሚገነ ከቡ ሞቱማን ዳንገ ኡሩማ ካዳንገ ከራሴን ቀበሽን ከጅር ወሊገልቴ ቁልቁልቲ ከጅርቱ ትሬሴ ሙርቴ ትከነ ዳንጋ ከዘናጋን የደ ዳንጋ ሄኑ ሙርቴሴ ቁልቁልቴ ለፍኑካው ከቡ ከነነ
እንካን ጅራታን ኩን ዱበታን ከመውያለት ተመስ ነገኘን ሩካጅሩ ሴራን ለውን ዴፈሙ ጉድነ ዳዋት ይጀዱ አከጅራታ ካናት ጉድኒ ኩኒ ናኖ ሸንጀለት ለፈናኖ ኦሮሚያ ጀለቱ ረረት ሁንዳይ ጅቹን ኮሚሳኒ ዱበታን አከጅራቱ ንጀለንቲ አራ ሌላ ጉዶን መጋለት ከሰቲ እደቶ ተከናን ጅራቱ ተረት በነም እንጅሩ ጀዱ ገሩ እደቶኒ ኩን ራየት ሰብያ ነጋ ከበጭሱ መጋለት ከሰቲ ቦበይ ረቲ ዱካ ሰበነኒ ድርገገ ሰገነድ ደሚሰደቲ መሰለ ያየለ ጀለሙ ሚደሙ ኦብሌሲሳ ቪኦኤፍ ሜጅራ መሰለን ከሩኩተሜ ፉላፊ አርከሳረዮተው አማ ሆስፒታል ለጥያላርገቻ ጅራጀለ ኦብለሲሳ ዋሙ ያለት ታጅሩ ከና ቡልጫና ሞያሌ ኦቦባ ገጃ ሙርገጋ ፈነራ ዱርሳ እስጅራቶኒ ራየት ሰብያ ከሳ በረኒ ሄደቶ ተትገለኒ ሩጅዱ ራቁልቁሌ ፈቹፍ ጋፈነ ይቱረ
ዲሳ ዋንነም ያለጣ ሰብዳ ጋየትን ጅረማሌ ወነ ገሩ ምርከናየትን አከሰት ቁልቁሌ ፈነቲን ወድሪ ገናኒትን እጅትገለን ገደሜትን ከምርከኔ ፈንንቀም ምንማ ዛኔ ባይና ዳን ወነ በከምን ጅሩ ያው ሄደቶቱ ሚዛኔ ሲዳ ሄዳታ ኢሳኔ ካና ወኒ ቀበሜ ኦካን ረጋዳ ምርከና አገማት ይረጭለ ባት ገሩ እዶ ፈጎት ሱማለ ጉድቲ ከሳቲ ወሪ ሄዳት ነው ዳን ጥፈንን ጅራኒ ወሪ ራያትስ ቢያ ከስትራኒ ዱራዳ ነች ከስ ብራን ገደሜትን አካታቱን ይላን ካወደ ፈንን ጅጅሪን ጅራዳ ማለ ቀበተማራን ቀበሜትን ወነ ክረጋ ተመጥር ከቀምን ምላልባት ወነር ማምቦዳ ረገኔ ተይዳናለት እንጅሩ
ኦቦባ ገጃን የወራኒ ጉያጃ አፋፍ መጋለቲ ከሰት ደሞ ካና ራያን ተሰብ ያማሩር ኩሪ ደጋ ፍጀዱ ጋፈ ተመኒ ሁምነጋዋን ቀምነት ስገበይ ሱደደ በንጅቹ እንደብሰን ካን ከጋፈነ ዋይ ሁንዳው ጉድነ ዳዋቲ
godina ara da wazo ne dan gun ya bar kullama sadde tirra ka samiti nak dunde sima da niti na sinu man ke nasi mutuman ke na kanan nollen man ni godin kanallen gutun ko mate tin asiti de momete nak mummi chune sara durane sunu ya tane tin nak kizni da ba talayanis barayatin tasifamu da fi alame tin tre garu yero sun talaya da na da sunu male mutuman abdul ifan da bu da fi sadin ka ba wan ta fi godin sun kullen sun ratti ka tur tau sati abu masjiden kan go mutuman zane reform taetin amoji egal udaf jeda kanat inni durane sunakichu mudaf wain do de fanno no is kara social media na taw ummat ken kanano wolin durane wan ta fitan kanral le daga turre difum kanada nan ne hunen wan taw unkamne arman duras komi ummata tilte kullo durat turra wol falmi falma jirwan ta te go dinya darat nda unkam wain durane is komanne motumma daf ye kitche ummanis jarti liyas isum kan ko mai tulaf le ne kanat mo ni tsara bir de mane tin mo tuma nan no romo bir de mane tin amman kana dala ka karar jiran ta usat da kana fon ni sa nan no kanat ta kisana sa ne tu ba ke ne tayar tu garo kallat ta dadda ti da yo lalle ti yel dum ci du ga ta usat da kana ne mir kan ta ta garo mo tuma nan no romo yallen ni si yo ga ba su ya se ke nas ga fat ka fa dala lalle dum ci sna ke ne sirrin ta ni da fa ke ne da batu ti in da ti kan je ban e bin no kan na mai
waye nageenye gremo yale gamotumman annu somale wanjiru akasumas motumman annu romia malgochya kajiru angawta wlanana annu lele mane ergachuda fiyallus nof milkovne fulurati qabane diachuf wada snifsenna gbas radio segale amerikaf galmudawit nairobi
dr guddo segalate fadda wan kuma beenu moyella foranaati warane ku waran gudda madole heddujira hospitali jurdiqatokko bultishanan tankesa tonni sambiyao jatamantjir ogees erguutaanaan qors erguutaanaan dhiigina barbaadanamii
naannoo mooyaalee kanatti rakkoowwan akkasii deddeebi'aniiti kan mul'ataa jiranii rakkoo jiru san hordofaati kan ture garuummoo akka kanaa sarkaa guddaa akka jirattis gidduu galluu jennee baay'ee sarkaa kanatti waan sammaataan dasamee duraan waan itti himamneef guyyaa sadaffaarratti kan nuti beeksisaa fi gara kanatti immoo tokko tokko yaadaa ture egaa guyyoota darban shanan kana keessatti namoonni naannoo 85 ta'anii rukutamanii jiru namoonni gara kula tokko jira akkuma tibaskaasti lubbuun isaanii darbee jira akka fayyaatti kan nuti goone tokkoffaa taajila ambulaansii jira hosaalii yaaballee hosaalii mooyaalees akkasumas aanaalee ambulaansii ni qabu waan ta'eef ambulaansonni kun halkanii guyyaa akka isaan hojjetanii fi namoota aga danda'anii tokko harkaatiin jiraatiin gara dhaabbilee fayyaa akka geessanii fi ambulaansiin gahaan akka jiraatu aanaa fi godina wajjin ta'anii hojjennii jirra. Taajila dhiigaa haga ammaatti kan rakkise hin jiru taajila dhiigaa gahaan hin jira hosaalii yaaballee keessatti taajila dhiigaa hin jira rakkoon jira ta'anii sakattamaatiin. Yaballee erguuf hin dandeenya akka rakkootti ammoonaatti kan dhiigootti walqabate hin jiru. Waanuma hartaman kennuu qabnu yookiin malee bakka tokko tokkotti operashinii gurguddaan lafeen kan operashinii sirratu bakka daddaa qaama ciccimaan kan rukutame hin jira waan ta'eef sun rifa argochuun barbaachisaa waan ta'uuf hosaala yaaballoo fi waliis kan ta'an hin jiru waan ta'eef isaan ol dabarsuu fi dandeenya jirra. Egaa akka rakkootti kan baay'ee kaasaa turan qorichi gahaanii fi dhugaadha. Kanaaf jedhanii qorichi duraan bitanii galanii hin jiru. Kanaaf akkattamaan qorichi hin barbaachisaa waan ta'eef guyyaa kaleessaa konkolaataa lama qoricha erginii fi jirra. Boru yookaan har'a achi gaanii ta'uu danda'a. Ogeessonni amma danda'ametti halkanii guyyaa akkana isaan hojjetaa jiran ogeessota keenya kana keessachuu hin barbaanna. Dhaabbilee fayyaan keenyas immoo gahaanii fi naannoo sanatti hosaalli mooyaalee xiqqaadha. Humna kanaa ol akka isaan qabaatan gochuun gara fundaatti hin barbaachisa. Ammaaf garuu huunumachi jiru. Meeshaa yaalaa dabaluu, qoricha dabaluu fi konkolaataa ambulaansiis dabaluu akkasumas immoo taajila dhiigaa bal'inaan kennuudhaan achumatti maanaji gochuun hin danda'ama akka jirru kan nuti jirru.
Akimii agamitti achi jiraa jechuu dandeenya. Akimiin sun iyyuu waraan keessa hojjechuu jiranii koreeffannoo diimtuu fatti hammattan ittiin beennu humniti nama ogeessa achi jiruutiif nama madoolee waltin dhiyaatu lafooraanii keessa jiru ogeeyyootiitti ergitan faan jirti.
Ammaaf ogeessonni argine. Sababni isaa ogeessonni achi jirani taajila kan kennuudhaaf gahaale jennee ilaallee jirra. Warra hospitaalaas mootummaatiinis bitamee jirra. Barbaachisaa ta'e dabaluuf hin dandeenye. Kanaan dura akkasuma garee cimaa kan fayyaa keessumattuu lafee irratti hojjetan. Saala gamaarraati ergaa turre jirra. Ammas sarkaa kanatti wanti barbaachisaa taanaan amma erguu hin danda'ama. Garuu ammaas namoota kan isteebil gochuu lubbuun isaanii kan dabarre dhiigaa kennuu luudee dadaa kennuu qorichaan kennuudhaan isteebil gochuudha malee yeroo ammaa kanatti ogeessa olaanaa sosialistoota erguun baay'ee sarkaa kanatti amma nuti erga isteebil ta'aniiti erga ciisaniiti operashinii gurguddaa hojjechuun hin barbaachisaa waan ta'eef isaaniin achitti garee dabalataa kiyyuu gara biraa erguu hin danda'ama. Booda ammaas garuu lubbuu hambisuudhaaf narsoota hakiimota qaamota adda addaatti akka isaan argaman taasisuudha. Namoonni siyaan gahaa jennee kan nuti furannu jiru. Rakkoon isaa rakkoo nageenyaa kana wajjin walqabate ogeessa tasgabbaa'ee hundumtuu jechuu dadhabuun garuu hin jira. Sodaan hin jira. Namni gam tokkoon xiyyitoo sirraati egaa sodaachaati kan hojjetu waan ta'eef hanqina namaa osoo hin taane namni jiru sodaatiin biqiltame ajabar badan sosok udah tabu, udah tidak mudah tabu, hal kan usaha dia mudah tabu, kerana sudah cukupan sejira. Yalin kan abu rumit ini nu, yalin sampah nanti sampah kita kesa bahu nanti. Tapi insan kan cari kan am insan berbudan paham jiwa anda. Insan kan akan denda mu acumati dari cuma urgensi spesial itu tak kata dia tu. Tapi ini mesra ujung, tapi ini kita kesan terdapat pun sani nu oleh dia yaluda.
Dah gamkan nama hospital, hospital tokek sana bi doktorin tokek hal lam jira cunu yu, wan nama ia desi jadi hospital ini jiru yu manu makimi o magma na kimi male hospital wanjet cisi salle mete kesumat la forana kakana kamfat hospital ku dan jira chuwani kilometri dibi tokona madai fudani kilometri dibi lama dibi sadi gesun harat wan hiddu tawulan dani
kesumat sali ya gondo na bayin karma di bawah khatalu mengale buka rakaje chamma sana hindu kata nanu kata na dola kan kisi jiru mo kana chala chumchumu mo buka rakum dite berbaca
nama mdubbif nukuni itigafata ma biro bo fayya oromiyati obo doktor dereje gu tamati ingalate fanna tam chakas ujitan tura adonu viyo seganta fan oromoti wanitane dabarra adde urge ababati fobo girma ragasa adirsafniti warra armandura tilameti ngannu kudan itimurane jari huneni amma hida abayetini malke jira chuko famiti nama akana motumani lu jirukona ammal jiran jalani dudubbis
kam sakda kadet barakumala bakau ji ture gafan nu google galama ni tsafada wora ulla gafan gafa dumo mutarma wajini kabane fu dani mai kala wide mani nan jedani gani she barbacha tuman demo te juru akate mai kala wide mani dukana ke seti dan de jurtu jarum tu yuder sani nat mani dan de jurtu sheni nya tadwa kenni sinan jedan galama ne kegal gati ti anan nakabun sani kam sakuda sagal barakumala mai kala wide mani dukana nu sheni yo sanat ga rebicha abuddu man kubami glai dani nama fannisu arkai dani nama fannisu durebu kensa millanu bukisu tuna murtitin yaten
yero amami
giashanif turre menedu kamatis
adurge isino ega qabamtani bode esa kange famtan
ana andukani manako ti mutako jinna qabani makalawi la kajedamu tuna gesani antuta manata ko kesati woritti qabani chuda wotena dagara antuta diddama tau achi kesati ana mutako gashani akuma kesatenya alkan gara saati sorba saddesa garitti waamani mutako tesisani ananimo yaqisani namasadi tani narat abatu ude barzati muratani isannarebu lafannisu wanatta dana ratrawatani gode kesaba kagar majela madishin nabraturte bodde fudanitu qamadaima buddisutte kennanin
erosa namucan kesan ka waggame qad
kawaggata kolje torbat eros narebani nama furtu kutata ko kesata anemito kutata be ta chuma filletiti namisadimo anan nareba ashanif manedu kalate tarakani
manaida kesate sani walin argitan
walargun injiru mamimadu kanati tati demya fu butu da buya chike so ulla alkan nuru fani chike salu basani nurebu nufannisu kamitna mafannisan tujira akata tina mareban tujira marchima fa fu da min matarana kaani marchimi chidalge da nama fu dokan namashan natatan ba marchimi chidalge yuru santani duddi akkan gara garana chitu akkanana goda turanjitu gara biramu gabto komo alkani garasati sadde dite sota anan narebani yoniya budda to kokesana kaani alkan makina tina fe ani boito kokesela karina gatan to ora besin kolfa yusa boike se talkana karina gatanitu namakam ramu fitanitu bodde da makina kam ratin te ani dufani dubaddu yodbachu batte akanamiche boike se tisu kamena ke kabadu ilale dan dufe boike se tne kabate na ilale dufe ka kabate na ilale yematna gerkawne jida nafani amarinatin akakanat ti ajenne siganna dubaddu tinjedu namiche sana namti ti wandu batu dubate daga kalabu demmo boi kana keessa nama kana baasiiti makinaatti fe'ittiin jedhan makinaatti ol fuudheen nafe'uudhaaf humna dhabe innaan isaanin xiyyuu gargaaranii makinaatti mana deebisanii halkan garsaati sagalii mulakkaa keessa fidani mana dukkanamaa ikraawwitti nagatan jechu
malli kan biraattiin sindararan maayin
halkan faa machaanii dhufu halkan guddaa saatii torba keessa dhee keessa machaanii dhufanii bakka nu jirru dhufanii nukaasu hafuura machiitiin kan isaan nama reeban amma garichaaf akkan hiyyinee fi kaalfii afaanitti nu cuqqaalu bishani jalqaba opodan lafalishoti gadinat erga bishanna kani boda fatundu manuraba kani boda darada na tiranu cisani nervi kenya la cinacha cinacha kanira nuri buledan
karaduba
eye karaduba tinare
nama tok tokke mo nama bai ekagodu
bishani grupi nama shan nama jano jet retra nama demani ti nimmo nama tok 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 bidu male wala gitisu marbaden nama shan tu nama tok reba
dugaba sa daga kunundumtu
gabasa eni faytu ba ugargara ya kamiti malnyatu malugu afinyatu mo bokollo nyatu eenyutu isaan gargaara jedhaniitu kan nu gaafatan.
Yeroo mana murtiitti isin dhiyeessan himannaan isin irratti dhiyaate maayin?
Qaamee gaafa guyyaa torbaati bara 2000 erga ji'a shan mana dukkanaa keessatti nu hidhanii booddee nu gara nama 13 abaariin walitti nu waamanii viidiyoo nu qabatanii kana booddee uraayyuu nu dabarsanii walataa kan jedhamtu jirti iddoo sanatti dhiyaanne jechuudha. Oromiyaa keessatti geessaniitu abbaan hangaatti nu dhiyeessanii abbaan alangaa jarri kun maal godhanii jedhee gaafate. Jennaan isaan kun hanjii dabtarii keessa kaa'anii warra hidhannoodhaan biyya Oromiyaa kutuudhaaf socho'aa ture jedhanii abbaan hangaa Oromiyaatti nu himatan jechuudha.
Yakki sun garuun hojjetame kan jedhame Finfinnee keessatti miti?
Eeyyee. Isaan kun biyya adda addaa keessatti Finfinnee keessattis jedhan bultii 14 nuu kenne abbaan alangaa iddoo sana. Deebisanii fidanii immoo Finfinnee keessatti Araadaatti nu dhiyeessanii. Araadaatti 13 taanee dhiyaanne jechuudha altokko.
Yeroo sana garuu buufata gaazii gubdan akkasin jedhamne isin?
Akkana jedhanii isa immoo ergasii adda baasaniitu ammas immoo otoo Araadaa irraa immoo himatayyuu immoo fixan immoo mana murtii olaanaa lidataatti nu geessanii jarri kuni warra addayaafaa gubanii waraanaa wajjiniin waliigaltee godhanii wanti isaaniin hojjetan hin jiru himata sobaa duratti bananii mataa turan jechuudha.
Buufati gaazii sun garuu Finfinnee keessa yeroo sana lafti dhaqanii viidiyootti si waraaban?
Sirriidha.
Dhumarratti maaltu sirratti murame ati?
Bara 2002 dhamsaa guyyaa gaafa 12 nama 4 warri altokkotti dhiyaate. Egaa 4 keessaa anaan hidhaa umurii guutuu naan jedhan anaan.
Warra kaaniinoo?
Garbuu Ittaanaa, Dirribee Ittaanaa, obbolaa lamman isaan. Isaanis murtii du'aatiin adaban.
Urge dhumarratti maalidha kan sirratti murame?
Jalqaba waan hojjette baasee dhanii akkuma turan. Ani waan an godhe filan hin qabaanne kun maal an godhe deen baqa sammuma kotta yaadan. Waan an godhe hin qabu maal godhe mannaan namichi tokkotti oromoo nuureebu keessaa dubbiin dubbii siyaasaatii gootaniis miti tuutin gootaniis ijaanin namni sun argan jiru gubbaa sanatti maaddaan tokko gubateera isaa isinirra kaa'uufi kanaaf iyyuu kana gunneerra jedhiiti dhugaaba yoo kanaan achi hin duutu sun ajjeesuunaan jedhe. Isaani waan sirbu keessaa nama nun beenne nama siyaasaan sobanii gashan hundarratti. Namoota mindaadhaan qacaraniitu hundarratti akka isaan deeman irratti kan godhanii jiru. Amma booda keessiin irratti murteessuuf yeroo jedhanii mana murteessuuf keessiin dhiyeessanii booda nama hin beennetu dhufe isheen guuduu argineerra isheen dhukaastuu argineerradhanii sobaan irratti raganii dhiira irratti raganii booddee jechoota tokko tokko irraa fuudhanii guddeessa miti maaddaanaan jedhanii ani gumne hin beekuun jedhan.
Isa booda gaadhaqaniiti akka waan hojjettaniitti viidiyoo kan si waraaban.
Isa nuuf manuma hidhaa keessaa nuuf fuudhanii dhaqaniitu akkan yeroo gaasii buufattan guddannu jedhangaa amma jarikaanii nutti kennanii waa itti gaasii buufannu iddoo sana gadi guguufaa nuun jedhaniitu viidiyoo nu kaasaniin eddii viidiyoo nu kaasanii booddee isaanii miidiyaa adda addaa irratti tamsaasan jara kana kan gube maaddiyaa kana jedhanii qildeensa adda addaa irratti miidiyaa irratti tamsaasanii sana booddee waggaa 2 mana murtiitti nu deddeebisanii booddee anarratti du'a murteessanii yaa'u jiru warri kaanis nama sadii irratti du'a murteessaniitu galmee keenya keessaati nama tokko irratti immoo murii murteessan.
Buufati gaasii suni kan ishee Alaamuddii turee jedhan.
Dhaloo addasiin bareessa yoo jaallannee kan Alaamuddiitti sirriidha.
Amma egatti hiikamte booda mucaasi deebisaniiru?
Duraanii mootummaa biratti kennaniin lafa mootummaan immoo baasanii dirijjiti dhuunfaa lafa ta'etti kennanii isaan amma warra amantiitis kiristiyaanota isaan amma naa kennaniiru mucaakoo.
Amma meega sitti deebisanii?
Si'a sadii.
Egaa lamaan keessanuu amma meega hidhamtanii booda kan baatan?
Urgeen waggaa 10 fixee baatu. Ani immoo urgeen isaanii baanii gaafa ji'a sadii baane waggaa 10 hin dhabee ba'e.
Egaa amma gidduu kana akkuma argitu Obbo Girma warra mana hidhaa keessatti nama dararaa ture nama rakkisaa ture jedhamee namoonni qabamaa jiru isa kanaaf maaltu sitti dhaga'ama?
Maali kun Waaqayyoo seenaa galagalchee gaati baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame jechuudha warri akkas nu godhaa turan kun qabamanii jara sobaan nama hidhu kan mootummaan hordofee seeratti akkas dhiyeesse haqa gaafa argannu. Anaan baay'ee keessa koonatti tole jechuudha. Maaliifis waan hin argaa ture baay'eetu ture jechuudha. Mana hidhaa sana keessatti miilaalleen cabsanii jechuudha. Miilli koo tokko manaafa. Qeensi miilaalleen irra hin jiru. Ilkaanni torban irra hin jiru. Amni kun hundumtuu narra ga'e jechuudha. Gaafa hiikame sana hin gammanneen. Kaleessa gammaduun koo.
Urgee.
Qabamuu isaanii gaafa hin dhage kanani waan mana hidhaa kibeenatti fakkaate malee gaafa mana hidhaati baay'ee gammachuun arganne maaliifi isaanitti makufanii namoota biraas hidhaa. Reebaa ajjeesaa jiru maqaa ta'eef jechuudha. Gammachuun koo gammachuu caala dhugaadha. Mana hidhaati kanan ba'e gaafa isaan qabaman malee gaaficha gaafa mana hidhaati ba'e miti. Ammas kan hafanis jiru kan badanis jiru yeroota kana warra dhiiga namaa dhugaa turan warra namoota ajjeesaa turan sobaan mootummaan itti fufee amma dhumaatti akka inni seeratti nu dhiyeessu daraan mootummaa gaafadhan.
Addee Urgee Abbabeef Obbo Girmaa Raggaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Mucaa keessan deebitanii arguu keessaniif immoo baga gammaddan.
Bakkuma walumaan gammanatti fayyaa ta'a.
Qophiin teentaa irratti hanuma nagaa keessa nu bula qophii boriitii walitti dachaa nan soraa lafa.